mukama jagala nyansi tule jagala ngate mwabomba itabana be nange mulabe konga kola nange mbeko kubujulizi jagala nyo mukama no mutima gwange ulile mulaba kumusalaba navumibwa nakubwa laba bwafu kumusiru kulwa ngomu abange anjagala mukama nange nsanye mwagale mbera mubinyonyo wesibawe naye bike mubinji ulilwe ndaba abawala bano abambala mini bansanyusa olusi lengwa mubikemo emitego njikole ncha kuba mukama mwagala n'abawala mbagala
kate kulungo lisibula likubire bayi elaba genze magombe omoyo gobelo butunze katondo mugati kotya babujejo nawe tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala
jagala nnyo mukama jagala nyansi tuli jagala ngati mwaboba itabana be nanga nwanile kuntalo zilye wange zimenya jagala nnyo mukama n'omutima gwange ulilwe ndowooza kugeyena ne mpulira nga ntya olabe elyanda wano linkubye enduulu ate ogwo omuliro ogutazikira nguta mwana wange jagala nnyo mukama amponye okwokebwa naye atakengekano bwe bulamu mu girasi kankubya amamimi ate mukama mutayagala lujuju genze nakola ntya kuba mukama mwagala nakenge nkagala
kati eggulu ng'olisibula elaba genze magombe omoyo gobelo butunze katondo mugati kotya babujejo nawe tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala
nkola n'amaanyi sifuna bosi atwale nnyingi nange mubaliza wano mukuba enjawulo ate mukama mutayagala babbi genze nakola ntya kuba mukama nkwagala nenjawule mpomera
kati eggulu ng'olisibula likubire bayi elaba genze magombe omwoyo gwobeera obutunze katondo mugati kotya babujejo nawe tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala
naye mbuuza muba omutyeyo ze bwemba stressed gendako mu disco
olw'obukuba endongo n'osala endongo n'ofuna eddembe mbuuza ne mu kkanisa waliyo endongo ate ne yesu abeerawo
naye ku nze akenge kano bulamu bwe nkavako bwe nti sikutuke ne nfa
wajula omwenge juzawo katondo olifuna eddembe kulisi tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala
kanfube sabira pasta nawe
tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala.